Wild boss kucharo. Ichini chimbi kucharo.
Wizzy baby.
Wizzy baby na mula.
J Cash.
Wizzy.
Let's go.
Dating in napiki za limit. After yunshi kwa sila I mean it. Ndine wa mushe ziva nyimbo liriti. Gelo mba mahatu jump on the remix. Niki siku kusi ya baka muya yae. Sinye so kusi la baba wale. Sineko pushing I weka mama. Paka chenzi peze pa mwamba. Never seen it beauty ye ulinayo. Diwe na mayo pawa na mayo. Mumu sebo bagai diwa mahalo. Atichiwa mana wako chalo. Nipaseko chance nfake pa probation. Ukafuna service to my location. Pampa to pampa ukukuma occasion. Nikokola pofulu museveni. Neighborhood J Moon.
But you met me when I dance.
Why is it?
Wandoa, it's your vibe. Wandoa, it's your vibe. I don't know how to dance. But you met me when I dance. Wandoa, it's your vibe. Wandoa, it's your vibe.
Ekuletele salamu ingombe fo. Nama ekisi bobeba mweneko. Dema pange file chitika paso. Baba wela kubeba tikigo. Bali webo ndapena nga dandi. Daluba na shikwata po 5. Iwe na temu ano kuchire nesi. Lolo benge sabamini nikisi.
Pretty Angeli. My baby akumwate mi
Pandoa.
Pretty
Pandoa.
Angeli.
Wow,
the boss Kucharo.
Wandoa, it's your vibe.